Sounds Profession.
ZLegendsMusic.com.
Thumbs on the beat.
Yeah. Rap Kushwa Fede Kwan. J Twist.
It's your boy, I'm flow.
Is a good dance.
Ine wakumbali ni wachani.
Mama number one.
Ni mambela ati zinde kukonda. Awo ni bandani. Umushe wako baby.
Mama number one.
Uma wamila mubikuti. Wavala na kako katenge. Oh baby. Oh baby. Uma choka mukatenge. Uma wamila mukatenge. Oh baby. Oh baby. Uma choka mukatenge.
You look cute, mukatenge na chilo beauty. Uma wachila maslay queen mumasuti. You look neat, aki wata kiniti. Akata kwa to lose you, you must omit. Viva kambasi ni kukonda ni vandani. Uskaba utwela vandani ni maplani. Wabata sifele na niwe na kiva satani. The few jealous when you lean on my shoulder. Come closer to me, uska ishonda. Silva ziva kumtima ndi wacha kihota. Ni utuanga ingeli fast kila kwena hota.
Ni utuanga ingeli fast kila kwena hota.
Jay Twist, ni wacha.
Rap Kushwa Fede Kwan.
Ni mambela ati zinde kukonda. Awo ni bandani. Umushe wako baby.
Umushe wako number one.
Uma wamila mubikuti. Wavala na kako katenge. Oh baby. Oh baby. Uma choka mukatenge. Uma wamila mukatenge. Oh baby. Oh baby. Uma choka mukatenge.
Yeah, wakumbali ni wachani ndiwe uliko. Watuni kentwa mashikani liko tunuko. Ni kwa mtu wona mwama mini mwano sunko. Come close ama pepe kuliluwe tuko. Nina kufela olu nikari kubema. Mubitenge na vikutiwe vima kuwa mila. Wachinja cabinet munga ichilema. I see a lot but I still choose you. Bazona baby I mean to you. Ani kubona wafelanga ni ulutu. Paliwe ni zapa ila kwe ineka mtu. I just think of you nazula mtu.
Ine wakumbali ni wachani.
Rap Kushwa Fede Kwan.
Ni mambela ati zinde kukonda. Awo ni bandani. Umushe wako baby.
Umushe wako number one.
Uma wamila mubikuti. Wavala na kako katenge. Oh baby. Oh baby. Uma choka mukatenge. Uma wamila mukatenge. Oh baby. Oh baby. Uma choka mukatenge.
Rap Kushwa Fede Kwan.
Sounds Profession.
Kina Happy.
Thumbs on the beat.
J Twist. Ella Thumbs, thanks for this one. Young Pax, Mr. R. Brian Garcia, Kingston Mose.
ZLegendsMusic.com.